fitinga marae, e fitinga rā, e fitinga whakangāhau, e te tuku ki ngā whānau o te tai rāwhiti nei. Ko te hireiro o tēnei kaupapa, kia hoki mai tātou ki te marae mō inei momo whakangāhau, anō hoki he wāhi pai, he wāhi tika, he wāhi a Māori, he wāhi a tikanga. Anō hoki ke te whakāroe mō ngā whānau, kia hāpai i te oranga me te hinengaro, me te wairua hoki, kia kore ai e mau mai ngā kaihikariti, me ngā kaihikariti a hiko me nā momo mea.